mwingine, nimekuja baba mbele zako kama the lost son, nibadilishe mimi nitwe mwana wako. Mimi sitarudi nyuma, sitarudi nyuma, sitarudi kamwe. That's why ninakutukuza, ninakuabudu. So popote uendapo, nitakufuata kama kivuli.
Yeah, tupenda, yeah, tutosha.